Siri jamana nyama Bashar al-Assad ale kambo ka foko abena fere gelon tige chukumina kaseka jatika wale kulu koni olu jolo kari kasoro alini ya demabaga yurusi kelechew olu baga fere tige chukumina kaseka alep jamana koronyan fan dugu doko tige amine o dugu muntegune me idlebla ni oye bambaga chu ani jatika wale kulu olu ka dagaoro ye wa olu de jera dokun temene kaseka o dugu koni tige amine siri kelechew la kafaro kan uye dugu ta ani ko ñoron ko ni o fana daraki ka bo siri fanga ka boloka ban makaton USDA chaleka afola ka fara o kan jatika wale kulu ayat tayir al-sham ani bamagachi kulu do olu ko ni kelenu ga alep tiga mine ani watila wania a chen folo ka fo ko kabini kele damne na siri san bafla aneta ani kele ka foko alep kote siri marabo olu ka boloka rami abdel arhaman USDA banyumanke tonka fola omumbe aperepere latke ka foko mgo kemenani nitani fla nyokon ko olu de fagara kabini o bingani unkoni dabora wa ko o kerafana ka soroa muguchu sonsorli ko o ferofana tumbla la senka Israel ani Hezbollah ni nyokonche Liban an jamana kan ko o mundu nye a Iran koni demebaga doye wa Rusi kalabulo yerefana la seka fokaridon ko olu kelenu ka feretge ka seka asiri koni kelechow deme chukumina ubese ka alep koni dugu uko mine ka bo bamaga chikulu ani jatika wale kulu uluka buluka siri koro ya fanfe.